Sikiriza mikwano njifune, sikiriza ebintu njimifune, sikiriza sente nzifune, umanye byange wadde olusimbi kweka. Na 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 Kuba ne kuba omusana gwe kibuka mukama nga kota omulimu kugufuna lutalo n'okugufuna mu nakyo kizibu sako okusaba naye simanyi ntobawulira nange njagala mbeko ng'abasama nzija mu kasisira onteke mu makati zezimu ku nsonga lwaki nkulemera lemerako nnyo nkusumbuwa mukama okimanyi era yensonga lwaki nze nkola nnyo sebaka kuba kimanyi zikiriza omusala ngufune zikiriza ebirwadde mbiwone zikiriza ebibuzo mbiyite cause I know you know my way zikiriza mikwano njifune zikiriza ebirungi mbifune zikiriza sente nzifune umanye byange wadde olusimbi kweka teri 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 ya kwenkana zani zani mubanji gwewa wangusa emitege jali jiri wona somoka na magwa manji kululo na waguza nali muto mukama wankuza ne baganda bange nabo wabakuza ekyo kye kindetera okujaguza nti ndi mukwano gwonnyo okutuuka kwekyo era nze nyongera kimu kukusaba yongera ongabiire emikono gigino naye nzani nzani gw'oyagala bw'otyo zikiriza omusala ngufune zikiriza ebirwadde mbiwone zikiriza ebibuzo mbiyite cause I know you know my way zikiriza mikwano njifune zikiriza ebirungi mbifune zikiriza sente nzifune umanye byange wadde olusimbi kweka zikiriza emiteko njiwone zikiriza abalabe mawone zikiriza ebirwadde mbiwone cause I know you know my way zikiriza mikwano njifune zikiriza ebirungi mbifune zikiriza sente nzifune umanye byange wadde olusimbi kweka nali muto mukama wankuza baganda bange abango wabakuza nakiriza gwaya bambula ne bazadde bange gwe ankumira producer wange gwe yamukuza nakalowoozi kange gwe akawomesa ekyo kye kinnetera okusanyuka nti ndi mukwano gwonnyo okutuuka kw'ekyo